Mokgatlo Democratic Alliance o boetse wa ipabola ho tloha 1994 ho fihlela hona tjena ha ona metro e leng hore e ile ya ahela batho ba futsanehileng matlo ka tsela e leng hore Mokgwa Democratic Alliance e entse ka teng. Re bona hore ho tloha 94 ho fihlela hona tjena Mokgwa Democratic Alliance o ahile matlo a ka hodima 200 000, e leng hore ha hona metro efe kapa efe e tshwarang ke ANC ileng a fihla lenaneng leo. Hona ke tshupetso ya hore re sebetsa ka boitelo ho etsa bonnete ba hore maAfrika Borwa kaofela ba na le direiti, mme ntlo ke seriti. Hona ho a bontsha hore haebe re ntse re fuwa tjhelete e nyenyana ho tswa ANC Human Settlement, re ntse re kgona hore bonyaneng boo re etse ka hodima batho be leng hore re sebedisana le bona. Mme re re halala ho City of Cape Town, ra leboha ho ketapele mono. Tswelang pele, nneletse bonnete ba hore le emela maAfrika Borwa bohle.